Coronavirus disease kata COVID-19 osekelo midhiero mopogore opogore mabende oseweyo nyaka ka skunde mathoth kata skunde e Kenya mangima olor kaluwore koda tuono endo ma oseketo ngima nyithind skul e andaki malich miwuoro koting'o nyaka ka nyithindo manyiri masani koro yango ni osebedo kagamo iye malich miwuoro ma en kaluwore koda tuono endo makoro miyo nyithindo obedo pacho kendo sani koro giwuotha wuotha kata gigo magitiyo godo kaka simbe osemiyo koro gitudore gi jogo mabende joma wawuowi kata joma chuo makoro ketho ngimagi kaito chwe mawegi gi tuoche kaachiel bende gi weyogi ka gigamo iye. Ma omiyo atudora koda jomamoko mabende nyisa kata lerona e wi weche motenore koda COVID-19 go eko masani koro miyo nyithindo manyiri odong' ka osegamo iye mathoth miwuoro. Mama Perez Owande en achiel kuom daktari kata dakteche kendo olerona koluwore koda COVID-19 to kaachiel bende gi gigo monego bed ni timo olosona e yo machalo kamaendi.
An daktari Perez Atieno Owande. Tindo, kaka ndalo mar corona ni, waneno chandruok mang'eny kaka jonyuol. Nyithindwa matindo manja dhi skul, koro sani ng'eny gi omako iye. Kendo gin gi iye giduto. Ma osechandowa kabisa. Nikech kata king'iyo nyithindo kar odhiambo, nyithindo dhi koni gi kocha. Ting'e ni ka nogol nyithindo e skul, nogolgi mondo gibed protected. To nyithindo otamo wang' jonyuol, nyithindo wuotho awuotha kendo nyithindo manyiri nigi tabu kendo gin gi iye. Ok wang'eyo ni kochopo ni yaw skul kaka sirikal wacho, ok wang'eyo ni be waboyudo nyithindwa kaka ne gin. Mang'eny gi moko dhi tedo. Koro wakwayo sirikal kuom ng'uono mar Nyasaye giriwre gi jonyuol mondo mi gikonywa ma kapo ni orom gi nyathi e seche mag 12 to nyathino ber mondo kata okume kata otimne torturing nikech wabedo kod wich kuot. Jonyuol mawinja, kaw nyathini mondo ipuonji. Ket nyathini machiegni kodi. Ok ogol gi skul mondo giba, to ogol gi mondo jonyuol oritgi. Ket nyathini machiegni mondo kik ochop e tem. Machiegni ni, awinjo ka nyathi skul moro omaki kendo yud mane bungu kose bambi mosetho moter mane mochari. Nyithindwa kata kamano kamoko komako ich to moko biro yudo kosenegi ka nyithindwa wawe awe ka wuotho wuotha ka ok wachiko. Yiuru mondo uritnwa nyithindo jonyuol.
Jennifer Achieng bende ok odong' oko kuom wuoyo e wi wach nyithindo magamo iye pacho kaendi. Kabende wacho ni en kaka nyako ojiwo nyiri wetene mondo mi one ni kinde ka kinde gibedo gi kido noendo maber. To bende girang gik magitiyo godo kinde ka kinde. To kaachiel bende gine ni to siepe mage magi.
An Jennifer Achieng kawuok e country ma Migori. Daher mar kwayo jonyuol kaachiel gi sirikal kaachiel gi nyithindwa manyiri. Ni kaka wan nyithindo manyiri, adieri wan e piny ka, to non wadhiga skul yere moko. To kane wadhi skul ne wan gi yot molo ka sani koro wan gi pek e dhoudi. Nyithindo manyiri nigi chandruok mang'eny kaluwore kod wech ma jonyuol owegi godo. Jonyuol oketogi machiegni mondo mi omigi e pachgi. Adier kaka jonyuol wakwayo ni kawe nyathini manyako ibede godo piny, timie nyathini pachi ki janyuol maber. Ibedo nyathini piny timie paro nikech adier nyithindo manyiri wigi yombni. Awinjo mani moro wuok to kowuok odi i janyuol odhi kuondege goeko. Ang' koduogo to duogo gimoro kata manyien. Ikia kuma nyathini ogolegi. Dak iye ipenj nyathini to nyathini igolo gini kanye. Gimo kelo manyien ni biro kelo ne shida nikech samoro dhi oyudo ng'at moro ma japuonj moro kata japiko moro obiro wuonde ing'eni dhi wuonde no ere to kose wuonde gi mago eko nyathi ma nyako ng'eni en koro ere miye gik moko ang' obiro godo e ot. The following day ka nyathini biro dok obiro duogo ka en gi ich koro wan kaka jonyuol.
E wi wach Jennifer Chieng noendo to Joshua Ringo bende wacho ni sirikal kata piny owacho otemo kete okenge moko mondo mi nyithindo olu manyalo monogi gamo iye moiu.
An gi nyinga iluonga ni Joshua Ringo mar KCB Bank Rongo. Wach mar COVID-19 nyaka ne ochakre nyaka ne lorne nyithindo dala. Nyithindo, wan jonyuol wasebedo gi tich matek kabisa kod nyithindo. Iyudo ka nyithindo ema chalo gimung'eyo sach mar kafiu madwa kata lo janyuol. Kech nyathi wuok, to en bende wuok bang'i. Koro in samoro kiweyo kimake malong'o, tidhi yudo ka nyathi noseduogo kare, nyathi to nosewuotho kumoro nono. Koro gimonego bed ni watimo kaka wan jonyuol, nyithindwa onego bed ni wabedogo butwa sa ka sa, mok wawene nyithindo thuolo kata matin. Mondo mi wang'e kit nyithindo. Nitiere kata mana lewni moko ma wan jonyuol bende wang'iewo ne nyithindo. To duto lewni mwang'iewo ne nyithindo gi, sama wang'iewo gi, onego bed ni wan kaka janyuol wang'iewo ne to law mang'iewo ne nyathini, en law mowinjore gi nyathi. Koso ang'iewo ne nyathi law madhi rwake e wach machielo. Koro sirikal bende wakwayo ni kaber to sirikal bende otudre gi jonyuol. Ma kopo ni jok mamiyo nyithindo gi ichgi, kopo ni ginyalo yudgi, ni gidonjo e lwet sirikal, to onego bed ni gidonjo e penalty motegno mondo mi okone kata mamoko ma be chano mondo mi otim gima chal kamano mondo mi otang'.
Midhiero mar COVID-19 gi Ezron Oduol e duond nyakalondo mar Ameny 1 mar oganda.